kionaki.
Kama sauce minde sauce minde.
Nani mana, 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 tipsy G
Zero,
Big Baba.
Dokudonjo, dokudunda, wikendi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, dokudunda, dok moja nimeshanza kunirunda. Dokudonjo, dokudunda, wikendi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, dokudunda, dok moja nimeshanza kunirunda. Dani ya chain kashingo, nimedunga bling moja nono hadiwezi kujikunja. Dokudonjo, dokudunda, nikichuna kandovu ni wapini likasunda. Nimekula fiti, nimedimbuka, nchakula kikitu zimeripuka, nikaboli ya tennis, ndo vile tunadunda. Tenje natumia ni matunda, single sikai tena na tresuda. Ule ni nani kokona akona mbuda. Alutande na donjo kudunda, nyongiwe dim, staki kuchomeka kucha.
Yo, Goda, Goda tena, strictly makwela, no other tender. Goda, Goda tena, petit no inaweza, but bigi ndio na penda selector. Nini zona cheza, komishi ndo na mboka, wese matwekia Lexa. One lege, twende, nusha mkono mbele, gat ni a lele na kwanga fiat. Sele aluta ina donjo, ka wet fry na roiko. Rainforza kizing na zimetoka kia Michael. Chingri kwe the big baba kwa disco, ni nosa pereka ngat na wote onitwa Shiko. Shiko wa Nax, Shiko wa Kiambu, Shiko wa Juja, Shiko wa Embu. Kuna Shiko misi juu ye udu, nya pitafanya rura show na kuja very soon.
Dokudonjo, dokudunda, wikendi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, dokudunda, dok moja nimeshanza kunirunda. Dokudonjo, dokudunda, wikendi nani bambi ya gadunda. Dokudonjo, dokudunda, dok moja nimeshanza kunirunda.
Dokudonjo, kudunda, na pori full of bunda. Kwela kona bunda, sanitajati sugar. Shumpal, chunga kwenye beitu na rusha. Dudha, miwa gana bite nana. Leo natoka nikiwa tipsy, pori na baki zero. Nasema ni risky venye mini ko single. Simple, mina wateka na sina dimples. Ego, iko juju buda bunda iko. Ati cup after cup, ongeza lika madam. Nasikia zangu zimekatch, shika glass, piga flash. After bash nikika, mina kamtuku nyama. Idea girls, Mr. Man, tipsy ya melanda, titipsy ya melanda.
Dokudonjo, dokudunda, weekend ina ni bambi ya gadunda. Dokudonjo, dokudunda, dok moja nimeshanza kunirunda. Dokudonjo, dokudunda, weekend ina ni bambi ya gadunda. Dokudonjo, dokudunda, dok moja nimeshanza kunirunda.
Masaza reggae ndo tunaingia dunda. Tuko jaba tumedunga kombato na vunja. Style tuna dance ni deadly deadly. Nizo masimu na vibeti zimetuleta dunda. Dokudo, do, donjo, dunda. Nimetoka kufundisha gashagwa kudunga. Nimekam na ubaya. Dokudonjo kudunda kio manyala mbiyo mbaya. Nikubaya, kitu nitamu na inadonjo. Chakula kuiba nitamu ikikuliwa kwa lojo. Dokudonjo, donjo, dokudunda. Naingia nikidance na tumboka ya kabuda.
Kona Rambo na Ndiambo, substance over hype. Master, ni de, li de.